Ndi thandizo la ndalama lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ, unduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro a mphunzitsi DTD. Tsopano ukupatsirani programu ya maphunziro ulalo wa 2-4 imene ikukonzedwa ndi a story workshop ku Blantyre.
Oli mukudziwa dziko zinthu zikusintha,
teknoloji ya sintha zambirika chitireka zinthu pa dziko.
Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire,
kupiritsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga.
Mu chaka cha 2019 uyo kukafika mu 2021 menemo kudziko kuno kudagwa muliri wa COVID-19. Oh, muliri umene udasautsa kwa basi. Zambiri zidasokonekera mabizinesi, nchito zimene ngakhalenso maphunziro naonso adakhudzika ndi muliri umenewo. Moti sukulu zimakhalira kutsekedwa, kutsegulidwa pakapita kanthawi kenaka kutsekedwa, nkutsegulidwaso kenaka pakapitaso kutsekedwa, kutsegulidwa cholinga kufuna kuteteza ophunzira kuti angamapatsirane kachirombo kuyambitsa nthenda imeneyi ngati angapitirizebe kumasonkhana malo amodzi. Komatu, kanthawi kadutsa tsopano. Komabe, mabala a COVID-19, zipyera zake dzuwalabe.
Ine monga munthu nthawi imeneyo nali zoti tikuyandikira maiso a fomu fomu. Akuti iyayi kwabwera COVID, ine sha, sukulutu nkumaseka. Ndeti tani paja zoyenderana yenderana anakana.
Yes.
Basi tu kungozungulira zungulira osapanga ma discussion simesa nangana kana zoti zoenda ine kuchoka pamene paja think zeluzanga kuti simix munthu umakhala ndi anthu oti uzicheza nawo kukamirana nawo za school ma discussion chifukwa cha COVID ija ndikana khala zoti COVID ija kulibe abwezi ntamenya ndi 6 points yonga.
Una minya angati.
Apopo ndoti ndingonena karwete 6 komano kakarwete 6 kuzaona ka English ka 7 chifukwa cha COVID.
Holiday manager nandipasa chidzukulo ndisakuembekezera ndisakufuna ine
murandu zoti chani
mwana wanga sikuli jera ngotsekedwa anapeza kuti ndoembekezera.
Tinandirane ku programu ya maphunziro ulalo wa 2-4. Programu yoyambirira yeniyeni ndi imeneyi. Palibenso ina kuti ayi maphunyira nayo yoyamba ndi iyi. Aphunzitsi kulikonse kumene muli, kulikonse kumene mukumvera wireless iyi pakadali pano. Ayi ndithu mumve kuti ndinolandiridwa. Komanso omvera nonse kulikonse kumene muli. Programu ija yabwera tsopano. Mbuyomu tidali ndi maphunziro ulalo wa 2-3. Mwaikumbukira? Ndiye imene ija idakhangati yachita phase out yathakayi nkupumulira mmene tinkatseka tidanena kunena kuti tupumulira kaye kudikira kunena kuti zonse zikakonzedwa bwino lomwe tibwerenso. Tsono kubwera kumene tinkakamba nthawi imeneyo nkumeneko tsopano kubwera ngati coming. Ndikulandireni ku program imene ya maphunziro ulalo wa 2-4 pano pa wireless imene atadzitipatsira ndi aunduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake amphunzitsi icha pa chingereza timati Directorate of Teacher Education and Development DTED. Ndipo amene akuikonza program uyi ndi a story workshop ku Blantyre. Koma thandizo likuchokera ku unduna wa zachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo. Wa. Tsono chimene tikuchita mu programu yathu ya lero ndi malonje tu basi. Muidziwe kuti kodi programu maphunziro ulalo wathu ya dzanzo tani. Tidziwane pano.
Yenda awiri simata.
Simata.
Zeru zaeka adanyika simamati.
Simamati.
Chatsiko lino chatsamira paka puzitsi dwekaluso usulika kwa mpunzitsi ndichi pambano chao kumzira wa Lunta niluso la mpunzitsi Niulalo watiko Kutuku kakwatiko Umayambani Mpunziro ulalo watu e Chituku kochatiko Chatamira pa Mpunziro ulalo watu e
kalamboni ino kunena kuti munyengo zangozi zogwa madzidzidze zomweta kala tikudutsa mungati dziko mapunziro ndithu mapunziro athu akhala kukudzidwa kwa basi kalendala yathu ya mapunziro yakhala ikukudzidwa timakamba za COVID-19 tidali ndi cyclone Fred kudali kolera zonse zakhala zikumakhudza ndithu kalendala ya mapunziro kufika pamene ndapamana kuti mapunziro achankwima kaya kuti chi Kumati, ah, kumati bwere raso kusukuru. Kuma anawa apunzira. Ndipo ndichikhulupirira kuti palibe wina amene angafune kuti zoterezi zibwererenso. Zidzikhala zikumachitika chitika mdziko muno. Ayi, Palibe. Tsono kubwera kwa programu iyi ya mapunziro ulalo wathu 4. Cholinga chake tikuti timvane pamenepo. Kulimbikitsa apunzitsi kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pamene akugwira ntchito yawo. Pamene akuphunzitsa, pamene akukonzekera mapunziro kuti akaphunzitse, pamene akuchita chilichonse chokhudzana ndi ntchito yawo, adzitha kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga. Ndiye mu programu ino ya mapunziro ulalo wathu 4. Tizikala tikuthandizana kuunikirana kagwiritsidwe ntchito kama platform osiyana siyana amaphunziro amene ndino amaphunziro udakhazikitsa komanso kagwiritsidwe ntchito ka zipangizo zina zofalitsira mauthenga za makono zimene zilipo kuti kodi tingathe kugwiritsa ntchito bwanji ichi komanso lisipokapo ngakhale ma platform ena tikazidziwa zimene zozo olo kutakhala kuti kwadza muliri wanji kapena ngozi zodza madzidzidzi za mtundu wanji kaya sukulu zitakhala kuti zatsekedwa nthawi yayitali bwanji koma aphunzitsi ndi ophunziratu adzithabe kumalumikizana kuphunzira kudzikhalabe kukuyenda kudzikhalabe kukuchitika nthawi ina iliyonse kuti tonse tiyendere limodzi mukudziwa inu mungatokhala mboni kumene tikulowerako sizikudziwa tudzikhala bwanji masiku ano matuka ngofika pa nyumba kungotenga foni nkwisi yakakhale pa tebulo kena kukaona kamwana kako kazaka ziwiri zitatu folo kayitengapo Foni yanga ili kuti, ali bize nayo foni, waitsegula, password analoweza kale, waitsegula. Uyo, makemu ya wabwela banji mufoni imu, makemu ya wabwela banji yawa, wa download eka. Sizi kuzimika, kutsokolo kukumeti kulowela kuteknoloji, ikala ya tenga malo, nde ife munga apunzitsi. Tikonzekeredo, ntawi nkatizimenezo, ukuso, tikunkatisula opunzidatu. Chimenezo, ndecho linga cha program imenei, ya mapunziro, ulalo watu, 4.
Ine ndi Sungen Maleta, munthu une ndi ICT officer ku nduna za mapunziro ku department ya ICT.
Pepani, menema kuti ICT officer mo, kudziwa kuti ena, chithunzi-thunzi chabwerera kuti amene wande kuti amatere, koma beti uzene, ntchito yanu mmachitanji?
Ntchito yanga kwambiri ndi ku yang'anira chilichonse chokhudzana ndi technology ku nduna za mapunziro. Kupereka guidance yofunikira yogwirizana ndi nkhani za technology kuti tingoyerekeza unduna ukufuna tingoyerekeza kulema computer
yes
tibweneka tathandizire kuti ma computer amene angathandizire aziphunzise ndi akuti ngati pakufunikira ma systems ndi kuti tiathandiziraso kuti ma systems omwe angathandize maphunziro akuyeneka kukhala hotel china ndichoti ma systems wakatheka ntchito yanga ina ndiku nawo kuyamba kuayanganira ma systems amenaja kuapanga manage.
Yes.
Kuti athe kugila ntchito yake yomwe mafunikira.
All right.
Ndito.
Chabwino, programu ya mapunziro ulalo watu ndi imene yabwera. Pokala inu kadaulo pankani izi za ICT. Mbajanjeje watu mati njira zofalitsira mautenga za makono ati. Ndibafuna timvetsetse mwina kutengera kwa inu. Mukuganiza kuti programu ikoza kuwathandiza bwanji kuwapindulira bwanji aphunzitsi kutengera kuti akhala akupangidwa expose mwina kukagwiritsira ntchito ka njira za makono zofalitsira mautenga. Kugwiritsa ntchito njira zimenezi kungawapindulire bwanji aphunzitsi.
Nyengo yomwe tili titawichula kuti tili mu digital world.
Yes. Mm.
Zomwe zotanthauza kuti ma services ambiri aboma. Ali digital in nature.
Mm.
Pepani, chichewa cha digital.
It's a vegetable.
Yes. Mm. Now, mpunzisi, olotingo tali enso kira nchito mboma. Amene wasalila kuhani ya technology.
Mm.
Ndeku disisi mufuta kupanga access ma services ambiri.
Mm.
Aboma.
Mm. Mm. Mm.
Tika kazikika pa mpunzisi, bali zinto zambiri zoma anga bindule.
Okay.
Kwa ambirira, zima teka kuti nkatika tumo kira nchito ya weja.
Mm.
Ali ndi magapo.
Yes.
Kuti pali zina ndi zina zomwe saa kuziziwa.
Mm.
Zomwe anzao akuziziwa.
Mm.
Ndi technology jaima bwera kwata ndi zila kuti azita kupeza information yosiana siana.
Yes.
Yomu mwina sangai beze.
Mm.
Pawoka.
Mm.
Osa gulisa nchito technology.
Mm.
China ndi joni na kuti nkatika tumo gira nchito yao pali pama kala ma program tingu elegeza thematic capacity building.
Yes.
Mugaona ba program kada menewa ama kala odula mwina ku ministry.
Mm.
Kapena pa district, kapena pa zone kuti apange organize.
Mm.
Komano program kada yomwe kugwiritsa ntchito technology ndekuti ministry ija ili nkuthekera ukafikira anthu ambiri nthawi imodzi.
Mm.
Zomwe aphunzire anthu akumpoto ndi zomweso athe kupanga access anthu akunsanje.
Yes.
So zonse zikuti ziteke zikufunika munthu onena kuti alindi ukadaulo wina wake pankhani za technology. Mm. Akwanisa kugwiritsa ntchito ma devices zomwe amagwiritsidwa ntchito pa technology.
Mm-hmm.
So mwachidule ndikhoza kunena kuti kwambiri kapezede kwa information yoyathandizira kugwira ntchito yawo.
Yes.
Ndikofunikira kotero kuti ngati akukwanika kugwiritsa ntchito zida za makono zimenezi ndekuti akhala anthu osalira.
Mm-hmm.
China ndichoti chongonjeserapo.
Yes.
Unduna ulima programu ambiri mbiri kukubwera mazipusa nzatu haku pula imalewa. Mm. Kutsokolo kukambida nkani ya diploma ya degree.
Yes.
Sikuti ndakuti anfonse aja boma lini na kuti ya basi tukutseka kami maskulu.
Mm.
Mopite ku TTC.
Yes.
Ndeti za tsegula mukakalande. Mm. Degree.
Mm.
Njira zina zomwe zikalebu zwa tandizire waja kuti apeze ma paper amene wa degree diploma.
Mm.
Ndi za technology zomwezo.
Mm-hmm.
So kunena kuti munthu amene saa kudziwira kuti technology kutani zida saa kwaniso zigwirisa ntchito.
Yes.
Ndi kuti akhala kuti wasalira.
Mhm.
Komaso ana amene tikuphunzisa panopa nda ana onena kuti zinthu amaphunzira mwachangu makomo muli mafoni manjani.
Yes.
Ndi azipunzisa ntchito yawo ndiyo tandizira nacha.
Mm.
Koma nanga uthandizira bwanji iweyo zinthu zosoko zizio
pamene.
Hey.
Mm.
So nchifaka kwenina kunena kuti zinthu zaziziwe.
Mm.
Akwanise kutigwirisa. Yes. Ntchito.
Mm.
Cholingaso atithandizire ana.
Mm-hmm.
Amene timapasa kuti tisulireni.
Yes.
Sungasule mwana iweyo usakuziziwe.
Mm.
Ndithu ndi
na madingo gwamba sanjalangala kumanja ndali kweza mwamba ndumalangula sasamveka ndikutula muntu
ripo sector ya bashaka taraba.
Aha, zimvere mutiolo pamenepo. Tsono chifukwa cha nthawi tidzichita mothamanga, eh, mpunzitsi kumene amayambira ndikomwe uko kusukulu yosulira kwa mpunzitsi ku TTC kumene mpunzitsi amasulidwa mau awo ngakuti bwanji kuchokera kunthambi yoona za maphunziro ake amphunzitsi.
Ya, zikomwe kwambiri. Sinalanga ndine Dr. Zizwa Sukuma.
Mm.
Director for Teacher Education and Development in the Ministry of Education.
Mm-hmm.
Program iyi ulalo watu inakazikisidwa kuti itandize kutukula mapunziro especially kwa apunzisa mene boma likusula pakali panopo muma teacher training colleges muta kuona kuti apunzisa mbiri amene akumapita kuma teacher training colleges or amene akumaliza mapunziro awo kuma TTCs ambiri mwaiwo ali ndi luso lochepa la ICT so tiuchiona kuti ndi chapafupi ndi chanzeru kwambiri kuti at least as kusamenete tikuwatenga kuti apite kuma teacher training colleges akhali ndi luso la ICT upangire oyenerela at least akamachoka ku ma TTC akhale well grounded in terms of zero za ICT chifukwa masiku ano kupunzira kwambiri kukumachitika kuzera kwa kuma luso la ma internet tikangotengera kuti anthu all apunzi azi wazambiri kuzera ku kuma library kapena mabuku masiku ano kumapezeka kuti mabuku akuperewera ma college kapena ma school koma apunzi akakhala ndi luso la ICT it means akhala ndi luntha lina lake kuti apeze information yambiri yomwe itakuwathandiza kuti azikaphunzisa
ndiye mwina mwachidule timve kuchokera kwa inu kuti mwalimbikitsa bwanji aphunzitsi kuti ndithu programu iyi njofunika kuchita nayo bale
chimene ninganene ndichoti aphunzitsi onse mmalai munomu amene mwina ena ali kuma akumaphunzira kuma TTC ndikuwalimbikisa kuti programu iyi ndi yawo chifukwa yakhazikisidwa kuti ithandize kutukula maphunziro athu m'Malawi munomu kuzera ku programu ya ulalo wathu aphunzisi onse amenewo atakuphunzirapo one or two things especially pa nkhani ya ICT masiku ambuyo mzaka zambuyo mu ICT inali kunalibe so anthu amangodalira mwina mabuku kuwerenga koma masiku ano mabuku akuchepa and anthu ambiri akumadalira especially ophunzira akumapeza information yambiri kuzera mmafoni kuzera mmatableti kuzera mmakompyuta laptops so aphunzisa akakhala ndi information akaziwa how to use ma laptops mafoni how to access information pa mafoni zithandiza kupitisa ma maphunziro athu m'Malawi munomu
tilandire inu amene mwangotsegula kumene wireless yanu iyi ndi program yatsopano idalipo mbuyomo yabweranso chigawo china maphunziro ulalo wathu iyi ndi 4 yapita pambuyoyo idali 3 tidzikumana pano sabata ndi sabata tsiku ngati lalero nthawi yake 7:30 bas tidzikhala tili pano mbametu mwakumana program imeneyi amene akutipatsira ndi aunduna wamaphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake amphunzitsi Directorate of Teacher Education and Development DTED ndipo thandizo likuchokera ku unduna wazachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ koma amene akuikonza programuyi ndi a story workshop ku Blantyre ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo tikukamba kuti cholinga cha programuyi nkulimbikitsa aphunzitsi kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga ICT pa chingerezi timatero pacha ngakhale aphunzitsa amene ali kale pa ntchito pakadali pano muja mmakamba ino amene mwina maphunzitsa zaka 5 6 10 15 mwina 20 zimene 18 mukuphunzitsabe mukusulabe muli pa ground pakadali pano mukuona mmene zikumakhalira mudalipo mponso mmene mwina COVID ija amatisowetsa choyankhula mbalawe bwino amatisowetsa mtendere mbalawe mudalipompo mudaona mmene zimakhalira machuta amene aja inunso mudakhudzika chifukwa mmangokhala osamagwira ntchito mwaiona mmeneyo kuchokera ku department iona za mapunziro aku primary basic education department tidakawapeza a director a department imeneyi kutila kuti nkhani yitu njanu yanu mukutipo bwanje Madam Grace Milner a director a department ya basic education kunduna mapunziro
program imeneyi ndiyofunika kwambiri ndipo ithandizirada aphunzitsi kwambiri chifukwa mukudziwa mbuyo mutinali ndi matenda aja COVID koma chifukwa chakuti panali akunduna wa za umoyo ananena kuti sitikuyenera kumakhala magulu akuluakulu
yes.
Ndiye ana amaphunzitsidwa kuchokera pa lamya ndingane kuti panjira za makono monga mukumbukira kuti TNM kandi Airtel anachipitsa bando kuti ana athu adzitha kuphunzira modzera ku internet ndiye zimachitikadi zimenezozo kumbali ya primary ifeso titha kupanga ndithu zimenezo kuti palibeso choletsa so masiku ano ndi masiku amakono maikwanza athu kunja amapanga zimenezo kandi ku primary kandi ku secondary ndena feso ku Africa kuno kumakamaka kuno ku Malawi tufunanso nafe tizipanga zomwezo
yes.
Kaya pali matenda kaya palibe matenda koma tizigwitsa ntchito njira za makono
maphunziro adziendabe
kuti azienda bwino
mene tikukamba chonchimu kunjako kula phunzitsi amene ali amagulu awiri ena oti akhalitsa mu system ena nganyiwani mwina chitha kukhala chinthu chachi kuti ya imbuyo musembu timapanga bwanji tizienda metemendera kalenka lero mwalimbikitsa motana phunzi ameneyo nkhani yokhudzana ndi kusintha kaganizidwe kawo
ya kukhala kuti ndi akalekale mu system sizikupangitsa kunena kuti munthu asagwiritse ntchito njira za makono athanso kugwiritsa ntchito za njira za makono
yes.
Masiku ano kuli mafoni amati ma smartphone
yes.
Ndimaona ina anthu akuluakulu akutumiza ma WhatsApp aliyense panopa palibeso kuti uyu ndi mwana kaya ndi wamkulu tonse tikugwiritsa ntchito njira za makono
yes.
Ndiye sindikuonanso chovuta kuti even pophunzitsa kuti pangakhale choletsa kapena chochinga kuti even aphunzitsa amene akhala nthawi yayitali mu system asagwiritse ntchito sono tonse tili ndithu level imodzi tikuyenera kugwiritsa ntchito njira zimenezi za makono
kudela kwanu komwe muliko kumutsika ya mtauni
kukuka
phunzitsi ndiye kwelo chitukuko cha dziko
samayi wale
tiulalo opezekeratu osintakakhalidwe kasinthu pa dziko
ndiye ndimafuna ndimveketse bwino kunena kuti mu project iyi tikugwira ntchito ndithu ni madepartment angapo department yoyamba ndija ya teacher education and development DTED kumene imene imaona za maphunziro ake amphunzitsi department imeneyi komanso department iyi imene imaona za maphunziro aku primary basic education department munthu na maphunziro mmene komanso department imene imaona za njira zofalitsira mauthenga za makono department imene imaona za ICT pachingerezi munthu na maphunziro tiliso ndi department imene imakhala ikulondoloza kuti zonse zimene zikukambidwa kapena kuchitika zikhale izo zimene zili zoyenereraso Directorate of Quality Assurance DQAS nayonso tili nayo ndithu mu mdipiti umenewo ndi nkhani yonena kuti sikuti njamasewera khumbo lonena kuti tonse pamodzi inu angakhale kuti taphinjika motani ngati dziko sukuluza tsekedwa koma maphunziro athu adzikhalabe akuyenda ophunzira athu adzikhalabe akupitiriza maphunziro awo popanda chotsamwitsa china chilichonse aye
dzina langa ndine Tiziyovele Mhango ntchito ya ophunzitsi nnayamba 2000
pano mudakale nayo
pano nikadali nayo
makobola tu
nagobola kwambi
tsopano ndimafuna ndimve kuchokera kwa ino program yemapunziro ulalo watu ndi imeneyi mwaira ndira bwanji
imene itaira ndira bwino kwambiri ifeyo ni ntchito yathu ni mmene zabwereramo tuona kuti ayi tipeza kuphindula likulu kwambiri chifukwa tiphunzira zina mwina zoti sidimadzidziwa koma panopa tidzidziwa ndithu ndithu chifukwa tikhoza kumalumikizana ni ana ali kunyumba ife tili kunyumba tilumikizana ndithu pa nkhani ya makonoyi tilumikizana bwino kwambiri ni ana ndithu.
Okay, ineyo ndine Fatuma Mamwaya, ababa ndine students teacher. Redwe.
Mupanga za upunzitsi.
Upunzitsi.
Mufuna mukhale madam mani kuchadini.
Hayi ndi tsufa tikhale madam ndithu.
Yes. All right, tibwere ku program ya mapunziro ulalo wathu. Mukandisa kuti ikuthandiza bwanji monga iwe student teacher amene ukusulidwa kuti ukhale mpunzitsi.
Okay, ineyo inthandiza moti mwina ndikakhala kuti mwina ndatanganira ndizina ndi zina. Nange si we are human beings, sometimes we tend maybe kudwala chanchani. And then kakha uri ni masicho ngata amene okulenda ku eh nde ana azipunzirabe in absence of me eh twe
tatokosa kwambiri
dzina langa ndine Tiziyovele Mhango chito ya upunzisi nayamba 2000
pano mudakali nayo
pano ndikadali nayo
makobolatu
nagobola kwambiri
tsopano ndimafuna ndimve kuchokera kwa ino program ya mapunziro ulalo wathu ndi imeneyi mwaira ndira bwanji
imene itaira ndira bwino kwambiri ifeyo ni ntchito yathu ni mmene zabwereramo tuona kuti ayi tipeza kuphindula likulu kwambiri chifukwa tiphunzira zina mwina zoti sidimadzidziwa koma panopa tidzidziwa ndithu ndithu chifukwa tikhoza kumalumikizana ni ana ali kunyumba ife tili kunyumba tilumikizana ndithu pa nkhani ya makonoyi tilumikizana bwino kwambiri ni ana ndithu
tufuna tidzindike unena kuti ambiri mwa aphunzitsi kapena ma student teachers amene tinacheza nawo amene adaimva nkhani ayirandira ndithu program imene ya mapunziro ulalo wathu fo ife chimenecho nchotikondweretsa zedi tikudziwanso kunena kuti ngakhale inuyo kumene muliko nkhani mwayirandira mkhumbo lathu kuti tiyendere limodzi chifukwa nangati ndi inu mphunzitsi kaya ndinu waboma kaya ndinu waku private koma ngati mukusula ophunzira nkhani ili pano imene titi tidzibwera nayo pano yokukhudzanitu zedi yokukhudzani. Mkuteka inuso ndi mphunzitsi tate ntendere limodzi tatuuzani kuti kodi mukuyembekezera zotani kupyolera ku program imene ya mapunziro ulalo wathu 4 mukuyembekezera zotani kupyolera mu program imene ya mapunziro ulalo wathu 4 tuuzeni maganizo anu kudzera pa WhatsApp mutitumizira uthenga kapena SMS aha nambala yake ndi 0881 315 792 0881 315 792 yeah WhatsApp kapena so SMS. Kumaliza programu yathu yalero timalize nkunena kuti kudziwa kagwiritsidwe ntchito ka technology kapena njira za makono zofalitsira mauthenga ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa mphunzitsi. Choncho aphunzitsi tiye tidzikhalira limodzi mu programu ino ya mapunziro ulalo wathu 4 loweruka linalililonse kuyambira nthawi ya 7:30 madzulo kuti tiphunzire zambiri zakagwiritsidwe ntchito ka njira za makono zofalitsira mauthenga zimenenso zizofunikira kwambiri pa ntchito yathu. Eya. Ino lijankale ndabwerati amene akutipatsira program uyi ndi aunduna wamaphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro aphunzitse DTED ndi thandizo lochokera ku unduna oona za chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ koma amene akuikonza ndi a story workshop ku Blantyre mkati tenda kwa ngula zomwe ndabwera nazo mprogramu yathu yalero lero anani malonje kungulonjerana basi chimene timachita lero malonje a program imene ya maphunziro ulalo wathu 4 ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo. Iya, tamaliza du basi kwa lino. Iya, enda basi. Tiko maneso sabata ya mbawa.
Teknoloje ya sinta zambiri kachitire kazi ntupatiko.
Nane monga mpunzi tindifu na ndisulige, ndisatarire.
Kupiritza nchito njira za makono zofalitsira utenga.
Tikawane ea.
Mpangiri obereke doapa interneti. Ukada ulo wina opunzi zira fafoni
munyengo zoka nika kukumana ndi opunzi kuzira
kuzira kusaime
tisulige tikale akadaulo
musaje
musaiwale mapunziro